ngaphandle kwakho mina bengizoba yini. Ngibonga ukuthi wena ungithandile, kunzima la ngaphandle wemayitali. Khathi ngikumithi sazange ngibini, inhliziyo yami ifuna wena, umoya wami ufuna wena, amehlo wami abona wena, ngizokhombisa uthando lwami wena. Amehlo wami abona wena, ngizokhombisa uthando lwami wena. Baby wena ungenza ngifile complete, thando lakho lungithinte manoni. Mangiphethe wena baby ngipopi, kumele sodle sushi ngama chopsticks. Nanomuntu mina ngiyaspela, imali yami kuwe mina ngayispela. Umndeni wami uthi wena uyangiceda, kodwa manginamali wena uyangiceda. Baby Washington, ngathi sijike Washington, kumele sidale inkinga mase siphethe imali eningi. Cela ungilinde baby ngiyeza ngistarte trafficking, kusilungise ngoba uyazi namhlanje awulalekini. Ngaphandle kwakho mina bengizoba yini, ngibonga ukuthi wena ungithandile. Kunzima la ngaphandle wemayitali, khathi ngikumithi sazange ngibini. Amehlo wami abona wena, ngizokhombisa uthando lwami wena. Amehlo wami abona wena, ngizokhombisa uthando lwami wena.
I'm a man of my word. I'm a man of my word. I'm a man of my word.